Love goes. See money on the track.
Ninja flavor that comes.
Oh, Leo Kama Kama Sutra Mama.
Kama Sutra.
A Kama 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 Sutra Mama. Yeah, 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 yeah.
So many things I want to do to you, my baby. Yeah. Na siri zako misita toboa.
Selecta, I got something to make you better. Light the fire, mina be better. Light the fire, mina be better. Selecta, I got something to make you better. Light the fire, mina be better. Light the fire, mina pepeta.
Leo kama kama, suta mama.
Mahaba na kupatia
Usha washa nare, hanja mkare Leo michuano kiro jamila
Nasi mare mare, ibeikale Kashpa damu na kubalika
Mboga juu ya meza, teleza kimurenda Washa udi na kadhalika Vanessa, I got something to make you wetter Baby let me kiss it better Light the fire, mina pepeta
Peta.
Leo kama kama sutra, kama sutra, kama sutra, kama sutra, kama 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 sutra, kama sutra, kama sutra, kama sutra. Mapenzi ya kiuni yanimaliza. Kiuno kama nyigu baby punguza Nisha kubali wanafunzi wewe professor wa kama sutra
Mapenzi ya kihuni menipachika Kiuno kama nyigu baby